Why one baby God? This is this salute to Father and God.
You better know now.
Baby girl, oh, me na we mwanga digizan. Baby girl, oh, 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 moyo ni mwangu mote umeja wewe. Baby girl, oh, kwangu hauna mpinzan. Wewe, potele ya pote, mladi tuwe wote sasita. Ume kutupani kwa kote masweta. Usijali walwa iyo kuumiza jiwa mesha kupafiza njo upate miujiza. Miujiza ya upendo, choko maneno vitendo. Wala usiogope skendo, wewe. Masweta, wasikugase ta kidogo. Waoneshe tunyodo, usibabaishwe na vigogo. Mina furahi tu kuwa na wewe. Please girl, nipe full time. Sita kitempo ama iwe kwa zam. Tam tam, wako sino faham.
Hivi kwa nini nimechelewa kukufaham?
Baby girl, wewe nzuri sana wewe. Hauna makuu wewe. Masweta, wasikugase ta kidogo. Waoneshe tunyodo, usibabaishwe na vigogo. Mina furahi tu kuwa na wewe.
Things are one, baby girl, less than you and I. It's a bomb, class of sound, it's all the fire dance, y'all the baddest. Baby, we are them.
Baby girl, sit down.